kama koida kama kawa Lete farume We diblo We ni yeye Toto moro Sike utamono
Diblo one touch
Yo, go, ah, eh, hey. Biwa kama kawa kama dawa, eh Wananita, zewa majanga, usinishike Kila kitu, wananita, zewa majanga, usinishike Kila kitu, wewe Wewe, mtoto kwa bakuli Uwenga naleta salamu Ayeo, ala Yani kwenye kambu mini miwalea Nalewa naunge, oke okay. O, I, A Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu o Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu o Wewe Watoto nako zikitengo Weda kimnyamba Salimi andale likempu DJ kabali mfarumo soli nena Wewe Tuk 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 Siyo kwamba siyasiki maneno enu Ilana wapotezea Mwana jazi ya jagu ipita Bado mimi nalisongeza Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu Tanika luka Aluga kimasai Tandale luka Weluga kimasai Temeke luka Weluga kimasai Pagala luka Weluga kimasai Chesa sebene Luka sebene Chesa sebene Luka sebene Wee Tabiwa kama kawa kama dawe Nanita babu Sio babu wa undi Izi raza zangu Tina wateka wa undi Wanangu luka Weluga kimasai Nasema luka Weluga kimasai Wee luka 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 Weluga kimasai Wee jamani luka Okay.